Yesu jibina ko nde sare cego tere mbietene Bethlehem ko jamma wonno Mariama e Yusufa wonano ngodo wuro e kebanno to be jipudi ko dum wadi be jippi e der ngornal ko don Mariama jibini Yesu bi Allah o turti kanam o waddo nde tekere o lelmo der mbalka o don jamma aynabe no ngonno e sere Bethlehem doy don darja ummi do asuman be kuli Maleka goto yalte e hakkunde jayre nde wiibe wata kule hande mi addanna mon kibaru mojjo ma wonano on weltare hande dannowo modo jibinama e ndesare dawda wonano on dannowo don malaikaaji kewdi jippi e do asman indi wonna Allah no malaikaaji de nutino do asman de aynabe be mbi e koy muen bade fere be jahabe ndariya njen habbe ter Bethlehem ndaren ko kewiton be njihi be tayi mari e Yusufa be ngonde suko ni lenda e der bankal tagal dum ayna be nuditi be jitti Allah ke be jiko e ke be naniko sababu nde ko malaka haliko fofu woni gonga.